Blog Talk Radio.
Mbibonye zwa ningabo kwa ngango tokera kwa gahindura kiri muri ganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Hingaho ngaho ku ruhande nibura ngo babashe kugaburira abana imisatsi yaracuramye za bwaki zose abantu bundi mu Rwanda nibanya kwigendera abaturage kurero ntiwakwibeshya ngo uvuge ngo ubukungu sindi bya none ntiwakongera ngo uvuge ngo imibereho myiza iyo imibereho myiza ibereho myiza ntayo barashonje barakubitwa barahondagurwa ikiboko cyaragarutse baramburwa utwabo baracuzwa utwabo imibereho myiza se mwambwira ko ari iyihe ntayo umunyarwanda rero ni nyaguhera umunyarwanda nahaguruke yirwaneho umunyarwanda nahaguruke arwanire uburenganzira bwe reka rero nekwizinda amagambo ryose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema niwe muri kunyumva ijambo ni iryanyu
ndakumva neza Chantal na uranyumva
yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya kuvanga w'ibyuma ngasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye baba imbere mu gihugu cyangwa se ahangaha mu buhungiro aho turi ngasuhuza kandi abayoboke ibihuru abanyarwanda RNC aho bari hose ku isi ngasuhuza n'abayoboke bandi mashyaka yose aharanira demokarasi aharanira impinduka n'abantu muri sosiyete sivile uyu munsi rero tariki 29/7/2021 tubafitiye ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu ariko mbere ko ntinjiramo reka mbanze mbahe abo dufata ikiganiro banze babasuhuze reka mbere kuri Cedric uratumva
halo ndabumva muranyumva
wewe turakumva Cedric ijambo ni ryawe wasuhuza batwumva
murakoze bavandimwe abanyarwanda basangira urugendo comrades bihurira abanyarwanda inshuti P5 umuyobozi w'ikiganiro madamu Chantal Bwana Serge ndabasuhuje rwose nishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri mugoroba n'ibiganiro dufitanye namwe murakoze
murakoze cyane kanje kwamba dukuniba ndebe niba yabahari nimba dukora twumva mba dukomeye adahari batari gukoma reka rero we na mukanya araza reka mbabwire ingingo turi buganire muri iki turi buvugaho muri iki kiganiro ingingo ya mbere usiye kugenda ushobora kugira kabiri ni skandari aho habonetse inkuru njyewe yanteye ubwoba kandi namwe igomba kubatera ubwoba aho batubwira ko Kagame leta ya Kagame ikoresha ishora amafaranga yo gutunganya ikibuga cya golfe miliyari 19 na miliyoni 600 ikibuga cya golfe ndetse gitangaho miliyari 19 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ubuhinzi gutunza abantu barenga 80% nabyo baba abanyarwanda bakabuha miliyari 122 iyi ngipu ni skandale iteye ubwoba turi buganireho noneho rero ingingo turayifatanya n'indi cyangwa se turabanza tuganiye iriya yabiruta nawe ndabona murebye neza amagambo yavuze byagaragara ko leta y'u Rwanda ifite panique ifite igihunga ifite ubwoba kubera kuba yashyize kuri rwa rutonde rw'ibihugu bineka amahanga bineka opposition bineka abanyamakuru bineka societe civile bakoresheje iriya Pegasus mu kiganiro yatanze biragaragara ko rwose leta y'u Rwanda ifite panique ariko rero njyewe ikintu cyantangaje nuko uriya mugabo witwa Biruta Minafeti y'u Rwanda afite ikibazo gikomeye agomba umuntu umukocinga mbere yuko ajya imbere y'abanyamakuru kubera ko ibintu avuga ntabwo abimetiriza biragaragara neza ko atazi ibyo arimo ntabwo navuga neza nta n'umuntu wakwibeshya ngo avuge yuko ibibera muri iriya leta arimo ubwe yabereye ministre sinzi niba ibihabera abizi rero agomba umuntu umukocinga yabona ibintu atabi asa byumva neza akabyihora ntirwa atanga conference de presse akigumira muhira aho kugira ngo ajye kuvuga ibintu iby'amafuti imbere y'abanyamakuru n'imbere y'amahanga bo iyo ni ingingo wenda turi buhereho ingingo ya gatatu turi buganire ni ikibazo cya gare ya moshi ibibazo ni bimwe ikibazo cyayo ntigikemuka imyaka uko imyaka ihita indi gataha ibibazo uriya abaminisitiri bashinzwe ibikorwa remezo ndavuga uriya Gatete ambasaderi Gatete ibibazo tuzanira buri mwaka ni bimwe ariko ntagikemuka turareba rero igituma iriya gare ya moshi itaboneka ibibazo ikibazo cyaba ari diplomasi ikibazo cyaba ari ubukene cyaba ari kubura amafaranga birati cyangwa se nibyombi ko bahora batubwira ngo inyigo yararangiye bipira hehe turareba rero niba ari ikibazo cya diplomasi cyangwa ari ikibazo cyo kubura amafaranga amafaranga cyangwa se ari byombi turareba mu nyigo ya gatatu mbone hagira umundi muntu uzamumbwire mu ngingo yacu ya mbere rero reka duhere kuri iki kibazo cya Biruta Biruta aho yavuze amagambo ateye ubwoba hari inkuru banditse bavuga ngo Biruta avuga ngo iki ngo Biruta muri Kigali Today banditse uyu munsi banditse inkuru ivuga ngo Rwanda ngo nta bushobozi bwo gukoresha Pegasus rufite ministre Biruta byo nibyo Biruta yatangaje abitangaza abanyamakuru ngo u Rwanda nta bushobozi rwo gukoresha Pegasus rufite hangaha rero ndabona nkuko nayo mbirabwiye mu kanya uyu mugabo Biruta bakwiye kujya bamukocinga daboru cyangwa akagira umuntu umwongorera iyo ari kuvuga akagira umuntu nka bya byo muri teatro za kera z'abanyeshuri umuntu akajya amwongorera umusufurera akajya amwongorera akamubwira ati vuga ibi ngibi naho ubundi ntakigenda kubera ko umuntu uvuga ngo u Rwanda nta bushobozi rufite sinzi niba azi neza ubushobozi leta ye ifite cya mbere cy'umuntu yavuga ko ku nyigo ya mbere kuri iki kibazo ubu ntabwo leta y'u Rwanda ikeneye ubushobozi bwo kugira ngo ineke abantu bo muri opozisiyo ineke ibihugu baturanye cyangwa se ineke abantu b'abanyamakuru na sosiyete sivile no nta bushobozi ikeneye iki ikeneye ni amafaranga gusa kubera ko iriya software yitwa Pegasus yo kuneka ntabwo aribo bayikoze ni Israel yayikoze yarayitunganije ubaha amafaranga bakaza bakayikwinstalira kandi Kagame afite abantu b'abahindi akodesha bwo kwirirwa bajagajaga za computer z'abantu muri opposition ntabwo rero akeneye ubumenyi cyangwa se akeneye abantu b'ibihangange mu bintu bya IT kugira ngo ibintu abikore na amafaranga akeneye bakabimwinstalira ubundi agashyiraho abo bahindi be bakirirwa baneka nako birwa bohereza za virusi kuri computer z'abandi donko ntabwo rero angaha yagombye kwimenya yuko Kagame ntabwo bire bintu bikeneye ikindi gikomeye mbona uriya ministre Biruta yagombye kumenya ko kuko icyo ni ikintu abanyarwanda bose bazi ko amafaranga yo gupfusha ubusa ntabwo mu Rwanda yabuze icyo ngicyo yagombye kuba kizi amafaranga gupfusha ubusa barayafite pe icyabuze ni amafaranga yo gukora ibintu bifite akamaro bifitiye abaturage akamaro ariko ayo gupfusha ubusa arahari ntabwo gusa tuvuge ko Biruta atazi neza ko Kagame agendera akora ingendo 50 mu mwaka zigatwara miliyoni 17 z'amadolari cyangwa se miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka mu 2018 ntaje kureba ingendo Kagame yakoze kese abatakizi ari ministre afite grade ya ministre ntabwo ishoboka niba atakizi nuvuga ko rero ntakigenda ubwo se tuvuge ko Kagame uyu Biruta yaba atazi ko Kagame yagiye kujugunya miliyoni 40 z'amadolari muri Arsenal miliyoni 39 akazugunya miliyoni 10 z'amayero muri PSG byo ni amafaranga gupfusha ubusa amafaranga gupfusha ubusa ntabuze n'urugero nataga mu kanya tugenda turi bugaruke mu kanya aho niba amafaranga yo gupfusha ubusa ntabuze niba umuntu ashobora kubaka ikibuga cya golf kigatwara miliyari 20 miliyari 19 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda ibyo niba icyo kintu Biruta kizi ntabwo yagombye kuvuga ngo u Rwanda nta bushobozi bufite u Rwanda rufite amafaranga gupfusha ubusa rurayafite n'andi yo gutera inyoni icyo rwabuze ari amafaranga yo kugira gukora ibintu bifitiye akamaro abaturage bifitiye akamaro leta naho ubundi ayo gutera inyoni ayo kwica abantu ayo kunekesha ntabwo bayabura kuko n'ibi byose nababwiraga ni amafaranga yo gutera inyoni barayafite rwose ibyo urumva ko niyo iki kintu atakizi afite grade ya ministre ntinumva ari ibintu biri regretable kandi ni ibintu bibabaje numva impamvu bagombye kujya bamukucinga mbere yo kujya imbere y'abanyamakuru ibi byose akagenda abizi nk'ubura mutibizi ubizi ibi bintu byose kuri Kagame asesagura amafaranga ntabwo wajya kuvuga ngo Kagame ngo leta y'u Rwanda ntifite amafaranga ngo nta bushobozi ifite bwo gura Pegasus haba ari ubushobozi bwa intellectuel amafaranga bajya kubagura abo bantu bakabikoresha kandi n'amafaranga yo kugura biriya bintu bihenda cyane ya Pegasus ihenda cyane nayo ntibayabuze kubera ko nayo gupfusha ubusa nayo barayafite icyo ngicyo cyumvikane kuko nkuko nabibabwiye habuze amafaranga gukora ikintu kigaragara gifite abana kabaro ariko ayo gufusha ubusa yo leta y'u Rwanda irayafite ntabwo rero yabura ayo kugura iri ya Pegasus ikindi umuntu yavuga nuko uriya mugabo biruta yashatse guhuza kubona baramushyize kuri ya rutonde rw'ibihugu bikoresha Pegasus bineka ibihugu bituranye bikaneka opposition bikaneka societe civile ibintu nk'ibyo ngibyo bashatse kubihuza ni dosiye ya Rusesabagina eshatse kubihuza ni dosiye ya Rusesabagina agashaka kuvuga ko ngo ibinyamakuru muzi ko neza ko ibinyamakuru ngo byakoze buriya bushakashatsi bukamenya ibihugu byasinyanye amasezerano n'iriya societe NSO icuruza Pegasus ngo harimo ibinyamakuru byo mu Bubiligi byo Bwongereza uwashaka kuvuga ko ari leta y'Ububiligi n'Ubwongereza zishyigikiye Rusesabagina ngo zashyirishije u Rwanda kuri ruriya rutonde rwa biriya bihugu kugira ngo ibyo bihugu Amerika n'Ububiligi byangishe u Rwanda amahanga cyangwa se ngo ntibyashimijwe n'uko Rusesabagina yafunzwe ngo yagombye kuba ari umuntu ufunguwe ngo byatumye nyine banga u Rwanda bituma barushyirisha kuri iriya list ariko minisitiri biruta yagombye kumenya ko ntabwo ari leta y'Ububiligi ni Amerika byakoze ubushakashatsi kuri iriya Pegasus ngo bimenye ibihugu byayiguze abo telefone zagiye zoherezwa kariya kamacu ka Pegasus ahubwo ni ibinyamakuru 17 byo ku isi bidafite aho bihuriye na ziriya leta arimo kuvuga ibinyamakuru byigenga byakoze buriya bushakashatsi bigahererekanya amakuru baza kugera ku mwanzuro babona ibihugu byaguze iriya Pegasus n'abo byagiye byohereza akamacu muri telefone zabo kugira ngo bibane urumva rero ko ahangaha aravanga amadusi kino umuntu yavuga nuko iriya societe NSO yakoze Pegasus nayicuruza yiyemereye ubwayo ko yagurishije iriya Pegasus mu bihugu 40 byo ku isi ariko ngo ikabikora ifite uburenganzira bwa leta ya Israel urumva rero ko ntabwo ari ntago ari ibintu abantu bahimba ni ibintu byabayeho ikindi mwabonye ko Ubufaransa Algeria Maroc ibyo bihugu byose byashyizeho komisiyo zigomba kuba ari z'abadepite zikomeye zo kwiga iki kibazo cya Pegasus mwabonye ko na France na Macron ngo yahinduye telefone ye agahindura na nimero ya telefone kubera iki kibazo cyo kumuneka urumva rero ko ntago ari ibintu abantu bahimba ni ibintu byabayeho urumva rero niba u Rwanda rwarafatiwe mu cyuho bakaruvumbura ubwo enda bagiye kuneka abategetsi b'u Bugande bajya kuneka amafoto muri Afurika y'Epfo bajya kuneka abantu bose bazi ko bitazamenyekana none bafatiwe mu cyuho ndya bindi bavugaho rero ngo unacyo bitwayira abanza icyo nakoze igaheruka urabona ko bafite panike babuze bakira nayo bamira kubera ko barafashwe baratangira gutakana Ububiligi n'Ubwongereza nako na Amerika ntabwo ari bo babatangiye amafaranga so babwiye ngo bajye kugura kibiriya bintu so babwiye ngo bahereze utumacu mu bihugu baturanye Burundi Uganda na South Africa ntabwo ari bo babibategetse nta n'amafaranga babahaye kugira ngo babikore babikoze ku bushake bwabo niba bafashwe rero nibahame hamwe ariko begumya gutakana ibyo bihugu cyangwa se ngo bashaka guhuza iyo dosiye n'iya Rusesabagina ikindi umuntu yaravuga urabona ko barimo kwitotomba ngo baratubeshyiye ni abantu batwanga bashyigikira Rusesabagina bari kudushyirisha kuri ariya maliste kugira ngo wenda bangize isura yacu ku isi batwangisha amahanga ariko ibyo biriya bintu barabikoze niba bumva batarabikoze nibajye mu rukiko mwabonye ko Maroc yo yashinze urubanza iravuga iti harimo abantu barimo kuduharabika batubeshyira aferi bajyana mu rubanza nabo nibo bababeshyira aferi bajyane mu rukiko bajyane mu rukiko nk'uko Maroc yabigenze nabo bashinzwe ibyo binyamakuru 17 byo ku isi byakoze ubushakashatsi kuri Pegasus bakamenya ibihugu byayiguze n'abo byagiye biyohereza kuri telefone bakabipubiriye bakabishyira hanze nibo bumva babeshyira nibajye mu rukiko bagende barege abo banyamakuru bavuga bati mwaraduharabitse isura yacu mwarayononye mwaratubeshyeye nibajye mu rukiko ngaho bafite uburenganzira na Maroc yabikoze nabo nibabikore niba babeshyira koko ikindi umuntu yavuga nuko uh, ikintu umuntu yavuga nuko hari hari ya donko bila bintu bya donko bya Pegasus ni bafite abandi bafite technique ntabwo ari ibintu bahimba amayeri bakoresheje nabandi barayabonye barashyira bayagwaho ashokwa nabandi bayagurisha makuru barashyira bayagwaho ibintu byose barabivumbura none barafashwe rero nkuko nabimbe babwiye nibareke kugusaza imigeri bakoze amakosa isura yabo yarononekaye mu mahanga ahubwo ngewe mbona ahubwo kubona bafata bavuga ngo rusesa bagina niwe barimo kuzira ni ukwerekana ko uriya muntu bafunze afite uburemere bukomeye murabona ko niba baramufunze abasenateri 17 bakandika bavuga ati mufungure parlement europeye inama abadepite b'iburayi cyangwa se inteko y'iburayi ikandika ivuga iti muntu mumufungure abavoka b'iburayi bakandika bati mufungure n'imiryango myinshi ikandika ivuga iti mufungure none bakavuga ko no kugira ngo babashyire kuri ya rutonde rw'abantu rw'ibihugu byakoresheje Pegasus bijya kuneka ari ukubera rusesa bagina ubwo ni ukuvuga ko rusesa bagina ni umuntu ukomeye ngo ni ukwerekana ko afite ubushobozi bukomeye cyane ahubwo babitse umuntu ufite ububasha bukomeye cyane ni ukwerekana ko ari umuntu ukomeye bafunze kamemo urumva ko njye niko mbibona kubona ibyo bintu byose rero babishyiraho bakagera naho bavuga ngo iriya Pegasus barimo baravuga ngo barebagerekaho ngo ntibabikoze ngo ni ukubera rusesa bagina mbona kamemo ari ukwerekana ko kamemo umuntu bafunze ari umuntu ufite uburemere buteye ubwoba reka ndekere aho ngaho namwe mugire icyo mubiganiraho nako muvuge mugire icyo mubivugaho iyi ngingo ni ingingo ngufi ariko naboraga ko umuntu atagenda atayivuzeho reka mpe ijambo Cedric reka nimaze ndebe niba mbaduko hari daboro kandebe niba mbaduko yaba hari
ndahari
urahari mbaduko
yego ndahari rwose
ok mbaduko ndagusuhuje ubwo nawe wafata akanya ugasuhuza abatwumva tugaha ijambo Cedric nawe ugahita urifata narangiza ijambo ni ryawe
ntabwo gutindira rwose ndakuramukije wowe umuyobozi w'ikiganiro karamutsa madamu Chantal ushyize muri studio nkashimira na umuyobozi mukuru wa w'itumanaho muri RNC Serge hanyuma nkaramutsa abo turi gufatanya mu kiganiro nkaramutsa n'abaduteze amatwi bose aho bari hose ku isi urakoze cyane mbasubiza ijambo
urakoze cyane Cedric turagerageza kwihuta kuri iyi ngingo wabonye ko niba iziriya article wazisomye wabonye ko u Rwanda rufite panique iteye ubwoba barimo gusaza imigeri urabivuga iki Cedric ijambo ni ryawe
murakoze muranyumva
oui turakumva
ok très bien bavandimwe ikibazo cya Pegasus byerekana u Rwanda cyari cyufeti icyo Rwanda iki gihugu cyacu icyo ubuyobozi bw'igihugu uko bumeze kuko reka twinjire muri cyo malware ari cyo malware ni software ikoreshwa mu kwinjira mu makompyuta mu matelefone n'ibyo byose ariko ubundi ujya ku iyo tekinoloji ni kubera ko buri gihugu cyo gifite amashuri cyo gifite amasisitemu ku buryo abantu bashobora kwiga ibintu none bakagenda bakabaha utuzi bakubaka izo tekinoloji none ku buryo iyo bakomeye kuri tekinoloji hari igihe babifata bakabigurisha n'ibintu bya soft power ariko ubishyize aho ngaho nibyo ngibyo rero ngo ubigurishe nagupfa kubigura ngo ubigurishe abantu basanzwe ni ibintu ugurisha za leta rero ntago ni iki gihugu se cyashaka kumva uwo muntu cyashaka kumva abo bantu ni cyashaka kumva Paul Rusebagina n'u Rwanda kandi buriya bashobora kuba barebye na IP address cyangwa MAC address byose bakamenya ko ari u Rwanda aho bikomeje kutwereka ko ufeti politiki y'u Rwanda ishinzwe ku iki ishinzwe mu ukomeza igihugu ukomeza nyine politiki ya kagome yo kuguma ku butegetsi aho ngaho byereka ko mu Rwanda ufete ni Dr Himbara yabivuze ejo bundi yavuze ngo mu Rwanda nta ekonomi ihari kandi niko bimeze ubishyize hamwe ubona ko leta ibintu byose ikora ni kwiba gusarura umutungo w'igihugu none uri gukora n'ibiki bihari bakabishyira muri bakabishya mu fuka wa Kagame. Umwaka ushize nayo yavuze ngo Kagame yureje Kagame ukareba n'imari y'ubu Kagame kandi nako ari kuvuga amagambo babi. Kagame ameze nka wa mubu wa malaria. Ko ni wa mubu wa malaria niwe ufata winjira mu mubiri igafata amaraso igasigamo gusa igiye gupfa gusa yica umubiri ariko nako igafata amaraso igafata energy y'umuntu gusa. FPL na Kagame niko bameze. Urebye ibintu bari kuvuga yirwa basarura amafaranga y'abanyarwanda n'ibintu bya subvention byose birirwa bakora. Urebye ibyo bintu byose ukabona ukuntu buriya ngo uzagire kuri technology yagira ngo ibyo bintu bya Pegasus waba ufite ekonomi ikomeye cyane, waba ufite ekonomi y'abantu biga bakabona utuzi. Abanyarwanda bajya kwiga abantu b'abajene bajya kwiga bava ku ishuri bakabura utuzi. Dufite abantu bo muri IT, dufite abantu bo mu iki cyose bize bya engineering nkanjye wize IT, ariko ukabona mu Rwanda na opportunities abo bantu bafite. Ahubwo ubu Leta y'u Rwanda igiye gukoresha ibintu ahubwo we ngo bagize ikintu ngo bafite ngo uya ibyo ngibyo byerekana Leta ikora ibintu bitari clear. Ubundi ni gute se wajya gukora ibintu bya technical intelligence wajya gukoresha ibintu by'abandi utazi ko utabikontrola neza utazi ko ejo bundi bishobora abandi bantu bashobora kubivumbura bakabisohora. Byerekana neza uko Leta y'u Rwanda iyobowe n'abantu batazi ibyo bari gukora. Ikintu cya mbere byerekana n'ukundi ni uko muri politiki isanzwe yose ko ibintu byose bishingiwe ku muntu umwe kuri Paul Kagame ushobora kuguma ku butegetsi. Abanyarwanda mureba ibingibi rero nako abari kumviriza abanyamahanga gusa mutekereze mwebwe rubyiruko ko ngo abantu bagiye kuri tekinoloji ngizi ni kubera ko baba barafashe urubyiruko bakaduha urubyiruko abayisraeli bafata urubyiruko rwabo mbabwira ukuntu bagera ku kintu kuri tekinoloji nka Pegasus. Muri Israeli bafite politiki imeze nk'iyo mu Rwanda bavuga ngo buri muntu wese w'umujene ngo yagiye muri kaminuza ngo agomba kujya mu gisirikare, ariko muri Israeli bafata abana b'abajene bakabashyira mu kwiga ibintu bya IT, kwiga ibintu bya programming nk'ibyo ngiye nize. Barangiza kubyiga bakaboheza kujya gukora mu makompanyi akomeye ku isi bakazabagarura ngo bafashe Leta kwirinda ibintu n'ibiki byose n'amakompanyi yabo mu bintu bya IT, mu bintu bya networking security n'ibiki byose bakabaha utuzi ngo ibintu byose bari kubaha utuzi n'urumva. Barangiza bakubaka ibintu byabo noneho bakafata bimwe bashobora kugurisha badashyizemo n'amasisitemu nyayo yose yose atuma bose baba protected. Noneho akaba aribo bagurisha ibintu biba ari ibyo bagurisha u Rwanda ntabwo ari nk'amasisitemu yarangiye nyine ni nka ntabwo ari finished product. Ibi biri nk'ibintu nyine ni nk'uko ni uko wa ufite ibiryo noneho byiza bitari byiza cyane akaba ibyo ugurisha kuko bigenze uburyo uri kugurisha intwaro. Rero ni ibyo ngibyo abo bantu buriya bagurishije babiha ibihugu mu Rwanda kuko abazahiri bafite tekinoloji ikiri hejuru cyane irenze n'ibihugu byinshi wakeka ko batarenze. Aho ngaho rero ikomeje kwerekana ko tekinoloji nk'iyo ngiyo u Rwanda idashobora kuyigeraho nibyo, ariko ikirenze aho ngaho niko ibyo bari gukora ibintu bya IT ubona ko noneho ya ministeri ya IT wundi wajya kuba ambasaderi mu Buholandi nahunga ufite na politiki ihari mu Rwanda yo gushakira utuzi kubera ko babyubatse neza byashoboka ariko ntabwo babikora. Yego umuntu ashobora kumva ibyo ndi kuvuga ko ntabwo bihuye, ariko birahuye uko tekinoloji mu gihugu iba igomba kuba iva mu mashuri n'ubushakashatsi bw'igihugu. Ngo ibi ni ikintu kigaragara, ibi ni ikintu kitateza imbere igihugu. Rero icyo kintu cyo kuneka Abanyarwanda icya mbere, icya kabiri cyo gufata amatekinoloji ava mu bindi bihugu ahubwo nabo bantu babibagujije nabo bafite ubwenge nabo bashobora kuba bari no kujya aho bakagome muratwumva we umuntu yakugushikira nk'icyo ngicyo kumenya ibyo uri gukora
urakoze mbere ko mijambo mbaduko uriya biruta kame mu afata abantu nk'abantu ari ibicucu abamwumva ari abanyamakuru n'abaturage bose basanzwe bamwumva yasobanura gute ko niba abantu bo muri RNC umuntu ikindi gihugu cyo kwisi gifite inyungu mu kuneka abayobozi ba RNC n'ikihe ikindi gihugu gifite no kuneka abanzi be gizo abanzi babitwa abanzi be Ubugande South Africa ku Burundi ibindi bihugu bifite inyungu mu kuneka abo bantu nibihe reka ndekeraho ngaho nge kwa mbaduko mbaduko ijambo ni ryawe
murakoze namaze kubumva ya tuvuga rero niba tugomba kuvuga kuri Pegasus sinze ko mfite ibitekerezo nk'ibyanyu ko ngo birutashobora kuba ngo atazi ibyo arimo arabizi kabisa icyo ni icya mbere kuba ngo akeneye abakoci ibyo simbizi ikindi nzi neza ni uko kaga ametriza intelligence twamukunda tutamukunda n'abantu benshi barabivuga kandi umwana wo muri intelligence abimazemo nk'imyaka irenga nka 40 na 50 donc ushatse wamugira professeur na docteur n'ibiki byose muri intelligence ku buryo nkeka yuko anafata iriya Pegasus abandi bo mu karere ntibari bazi n'ibyo ari byo ntibari bazi kwe n'abaho ariko yari yaramaze kwishyikira kandi ashobora kuba atari yonyine afite hanyuma noneho nkaba navuga ntatanga ingero z'uko bari kubeshya abantu buyobya uburara ahubwo bavuga ngo nta mafaranga babona yo kuyigura reka mbihere ingero zibereka ko ari ikinyoma cya Semuhanuka urwa mbere muzi audio za Dan Munyuza na ba Jacques Nziza n'abandi bose ba Kigali bavuga mu Kinyarwanda bavugana baciririkanya ko batanze miliyoni imwe y'amadolari yo kwica Colonel Karegeya na General Kayumba byaba ari byiza kandi ko na boss yakwishima bibaye byiza babikora byo bombi cyarimwe byaravuzwe biri kuri audio mugiye muri SoundCloud Cloud mu bitabo bisangamo icyo ni kimwe byarabaye na CIA yarabicunze isanga nibyo mu authentic audio zirahari ariko muzumva bavuga ngo ibi ntibabyemera ikindi urundi rugero rwa hafi n'uburi wese uhakana cyangwa abahakanye bavuga ngo ibi si byo cyangwa muri RNC tubadukabya akayabo uriya Businge Johnston yivugiye batanze kugira ngo bayobye indege cyangwa bafate indege bazane urutetse bagena yisange i Kigali aho kugira ngo yisange i Bujumbura ni amafaranga atari makeya nayo yaratanzwe ntawe ubikora hariya mu mahanga mu murindi bihugu duturanye cyangwa muri Afurika icya gatatu kaga yagiye ku rutonde rwa Panama Papers hanyuma baraviringa baragera gute ariko yaragaragaye ku iriste yari ariho cyangwa abashumba be bari bariho ariko ni kaga wavugwaga hanyuma ikindi cyavuba ni ukuntu Kare Kayihura uriya inspector general wo mu Bugande chef wa polisi akoresheje MTN banekaga abayobozi bakomeye bo muri guverinoma yo mu Buganda nabwo ntabwo arashe imyaka itatu ibiri bibaye ikintu navuze ejo bundi mu kiganiro cyo kwa mbere navuze ko imodoka za Burende kagafite zirenga 8 imwe igura ibihumbi 500 by'amadolari kandi nanone wenda ntirwe njya kure ibintu umwe mwese muzi n'abantu bose bahora bavuga uretse ko hari utwo tutakibivuga yuko kaga yagiye za New York ni byose mu manama cyangwa aho yari guhazerera hose arara muri hoteli ngo y'amadolari atari munsi y'ibihumbi 2025 hanyuma ngo niba yakaraba niba yogaza ibyana n'ibiki byose ibyo byose ni ibintu byerekana yuko gusesagura umutungo gushaka abanzi no gukeka ko abantu bose ari abanzi babo ibyo ni ibintu bamenyereye ikindi wenda bavuze ahubwo ngo abasenateri ngo ni 17 ngo bagize gute ngo bavugiye rusesa bagena ntabwo 17 hari abasenateri
37 ngo mbabarize
ndakeka ari 41 ahubwo abanyuma ejo bundi abakongres abo muri kongre no muri sena bose bashyize hamwe ndakeka babyara 41 5 37 ariko bari benshi cyane rwose bihagije
umbabare ni beshi mubare umbabare
nta kibazo gusa najya
yuko
abo bantu baravuze nicyo navuga nashimangira kandi nakeka nta ruswa yatanzwe kugira ngo babikore babivuge ikindi bahaye umukoro uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga Anthony Blinken bamubwira ko igihe bamwemezaga bamubwira ko azaba agomba guca muri kongere bakamwemeza perezida yamupresanse noneho bamuhaye umukoro yuko agomba gufunguza cyangwa gukurikirana idosiye ya rusesabagina baramubajije bati igeze hehe nicyo bamubwiye nta kindi ikindi nkeka kiri gutuma wenda basasa imigere cyane ni uko bazi ko Bibi Netanyahu atakiri minisitiri w'intebe kandi bari baragize ubushuti buhambaye akaba rero ubu ngubu hari undi minisitiri w'intebe muri Israheli nabyo bikaba bishobora kuba biri kubagonga bari kubona uko aho baraca n'iki byose bariya abazungu bariya bose muri Israheli bakaba bashobora kuba bavuga bati ntabwo tuzi aho tuzaca guverinoma nshyashya iraruhije ntabwo tubizi nabyo bishobora kuba birimo ku kaga azi kunetiwokinga cyane ashaka abaseserera kugira ngo atangaza yutuga ukwaha cyangwa agere gute ariko noneho ibintu bye bitambuke bicamo akaba rero uwo yamanjiriwe yabuze uko abigenza akandi narangiza mvuga nuko bahakana bagira gute ibi bintu nta iyi dosiye cyangwa iyi pegazusi ijya hanze kuyirwanya ndakeka birabagora uti kubera iki ubundi bakunze kwikoma hari i Kigali abakoze raporo ntibageze mu Rwanda ntibagize gute n'abanzi bacu ntibatwifuriza amahoro n'abaturanyi babi n'ubupozisiyo y'ibisambo y'ibijura y'ibiki byose bavuye mu Rwanda bakoze amahano ibintu nk'ibyo oru iyi raporo ntabwo yakozwe na Ntaganda ntabwo yakozwe na Madamu Victoire Ingabire ntabwo yakozwe na RNC ntabwo yakozwe na FDU sinzi ko hari n'aho duhuriye iyi rero yakozwe na numva ari Amnesty International niba rero Amnesty International yari isanzwe yikoma u Rwanda ntabwo nari mbizi ntaho nari nkunze kumva ko Amnesty International ivuga u Rwanda cyane n'iki byose ntanayumvaga deyeri na sinzi n'aho yabaga none niyo iri ku isonga ugashyiraho n'ibindi by'amakuru byinshi birimo Le Monde birimo Nibanza Spiegel zirimo na Die Zeit na Phase ndakeka zirimo n'ibindi by'amakuru bikeya bikeya byinshi byo mu Burayi ariko bitagiraho bihuriye n'u Rwanda bitanga u Rwanda bitagize gute bishyiraho gusa raporo uko zimeze byerekana icyo byabonye kandi ndakeka mu minsi iri imbere noneho tuzabona detaye tukabona amatelefoni yumvijwe yari uretse kuba yavuze menshi apuriti ya Karine Kanimba barayivuze siya Frank Ntwari barayivuze siya Etienne Mutabazi barayivuze kandi nta nubwo bitangaje nta nubwo ndabyumva bitantangaje ariko ko bari kubeshya iriya raporo yakozwe n'abantu nakwita ngo ni neutre ntaho bahuriye n'u Rwanda ntaho bahuriye na opozisiyo babonye berekanye ibyo babonye nk'uko muganga mwubwire bati kora autobusi cyangwa kora ibi n'ibi suzuma uyu muntu ese afite korona ese ntafite korona ese ibi n'ibi akabitanga agatangariza ibyo numva ariko bimeze naho detaye ndakeka dushobora kuzazibona mu minsi iri imbere bo natinze ariko mumbabare ndarangije mbere si ubwo dukomeza
urakoze cyane urakoze reka tujye ku nyungu yacu ya kabiri inyungu yacu ya kabiri turareba ahantu Kagame yubakisha ikibuga leta Kagame yubakisha ikibuga cya Gurufe bakagitangaho miliyari 19 n'amafaranga na miliyari 19 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda ariko twibukiranyije tubona ko muri bije ndumva ari 2019-2020 baratanze miliyoni miliyari 122 gusa urumva ko ni ibintu biteye ubwoba kugira ngo umbe ko bakubaka ikibuga cya Gurufe kigatwara miliyari miliyari 19 n'amafaranga na miliyoni 600 inkuru yanditswe mu gihe ko mu kwezi cya 2028 bune jo hashize ivuga ngo haba harabayeho inyerezwa no gucunga umutungo mu iyubakwa ry'ikibuga cya Gurufe ngo RSSB yagize icyo ivugaho afite mu kibuga ngo baba baracyubatse nako bashaka kukivugurura ngo kibacyara gifite imyobo 8 bashaka imyobo 9 bashaka kugira 18 simbizi no gutera ubusitani kucyagura ngo kibe kivuga ngo internationali ngo ndetse abantu bazaza muri gome muri cogamu bari iriya inama yagomba kubera mu Rwanda y'ibihugu by'icyongereza ngo bagomba kuza ngo bakagubwa neza niko byandika ngo bakagubwa neza muri kuri icyo kibuga mwumva ibyo barimo noneho ngo bagitanga odepar ngo bavugaga ko umushinga wo kucyagura no kugitunganya uzatwara miliyoni enye z'amadolari n'amafaranga cyane ryose noneho ngo umushinga urazamuka ugera kuri miliyoni 16 ubwo ndavuga ama miliyari ariko ni miliyoni 16 z'amadolari niko bavuze nibyo noneho uyu mushinga ngo wateguwe na Karara Kamanzi muzi ko Karara Kamanzi ari utegurira buteka imishinga ipfuye icyo kintu ni ikintu azwiho ni utegura bira bya Arsenal bya PSG by'ingagi byo kugira gute ibyo bintu byose imishinga ipfuye yose ni witegura noneho ngo amaze gutegura umushinga ngo wo kugira kwagura iki kibuga ngo kikagira norme ngo mpuzamahanga ku buryo ngo mu kizago abantu bazaza muri cogamu ngo bazagubwa neza umushinga bayohaye RSSB RSSB murabona ni ke sosiyali niyo ifata irimo amafaranga y'ubwiteganyize bw'abakozi b'abaturage noneho ngo umushinga bawubahaye kizosiyare ya RSSB irawufata ngo ishyiraho ngo ikigo kiswe ngwikira ngo Rwanda Ultimate Golf Course donc ni ikigo RSSB ni ikigo cya leta gitunzwe n'amafaranga ya leta amafaranga y'abaturage imisoro ubwiteganyize bw'abakozi na amafaranga ya leta nacyo cyaragiye ngo gihimba ikindi kigo cyo gucunga iki kibuga cya Gurufe none iki kigo cyashinzwe na RSSB ngo bagiha miliyari 19 na miliyoni 600 zo gucunga iki kibuga ibikorwa byose by'iki kibuga miliyari hafi miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda murumva ko RSSB ni ya leta ikoresha amafaranga ya leta nabo bakereye ikindi kigo bakoze ikindi kigo bagiha n'amafaranga ya leta noneho ngo abana ngo bashyizemo abana bo mu gatsiko by'insuri izi miliyari amamiliyari yose bayahaye yo agenda kuri iki kibuga cya Gurufe ngo bagihaye abana ngo abasore batanu bandahera ngo witwa Josué dushime imana ngo Ntwari Kevin Habineza ngo witwa ngo Brian Kirungi na Patrick Gihana Mulenga ngo nibo bagombaga gucunga aya mafaranga abana ngo bagiye bayidagaduramo pe bayidagaduramo yaryohamo izi miliyari 16-19 nako ngo baziryohamo ngo bakajya batanga amasoko nta piganwa ribaye ubundi ngo abantu babona abantu bagiye muri ibintu ngo bakabaha amafaranga ngo nta mpapuro zirimo none baravuga ngo ibintu byarahombye noneho rero ahubwo igitangaza nuko RSSB yaje gutanga igisobanuro ngo kubijyanye n'imitangire y'amasoko ngo RSSB ngo yavuze ko yose yatanzwe mu buryo bwemewe ngo kuko kiriya kigo ngo bashyizeho nyine kikayoborwa n'abari abasore tubuze hejuru ngo yari ikigogo kigenga ntabwo byasabaga ko hakurikizwa ibigengwa n'amategeko ya leta ariko twabonye ko RSSB ni ikigo cya leta cyayagiye nacyo gishinga ikindi kigo kigira n'amafaranga ya leta urumva ko nicyo kigo cyari gishamikiye ni nk'akana ka RSSB ariko nacyo cyari ikigo cya leta kubera ko cyakoreshaga amafaranga ya leta cyahawe na RSSB kubera RSSB ntahandi bari amafaranga yose na leta noneho rero abantu basomye inkuru barumiwe Chantal niba twumva ashobora kuha commentaire zimwe na zimwe z'abantu bumvise inkuru bakagwa mukano
ndabumva neza bwana kabagema bwana kabagema iyi nkuru koko irababaje kandi iteye n'inkeke kubona nkuko umutwe wacu iki kiganiro uvuga uti na ni skandale iyi ni skandale koko iteye ubwoba nk'ubu ngubu ari mu buhinzi ari no kwidagadura kw'aba bantu bo mu gatsiko bagashize icyo twashyira imbere ni iki icyo twashyiramo bije nini ni iki ese iyo turebye ni igiki koko ni uwuhe mushinga muri iyi ngiyi ibiri ushobora kuba wagirira abantu benshi n'abanyarwanda benshi akamaro mbo ibyo ngibyo mwese ntibigaragarira buri wese ibyo ngibyo mwese murabibona ntabwo uyumva nyine ni amafaranga yo kujugunya mu gatsiko k'abanyamurengwe bagashize nyine bahereza abana babo ubundi bakagenda bakajya kuryoha no kubyina byo birumvikana kandi babyina mu mafaranga y'abanyarwanda mbo kuri iyi nkuru rero bwana kabagema hatanzweho ibitekerezo byinshi cyane ku bantu benshi ariko mbo ngiye kubasomera bimwe muri byo ariko muratega amatwi mwumve kuko na gaterera nzamba reka mbyite agaterera nzamba biteye isoni kandi birababaje kubona ukuntu abanyarwanda bababaye bari gupfira mu mazu ariko ukaba ureba usanga amafaranga bari agatsiko nyine kari gufata amafaranga y'igihugu kakayajugunya mu madirishya agahereza abana babo bajya kubyina uko bishakiye mbo ibitekerezo rero byatanzwe hari uvuga ati ndumva u Rwanda rwarabaye urwanze se bayoreda niba umugabo mu rugo rwe abwira umukozi kora ibi umukozi akamubwira ati ndigenga ubwo se RSSB imaze iki RGC ni yirire nyine ahubwo nanjye banyihereho dore ntagonzagonza akazu none nabuze ubwayu ubwakuzuza rwose banteho kuri ibyo bifaranga ndebe ko nakuzuza aka kazu kanjye abo bajene niba banyumva rwose banteho icyo ni igitekerezo cy'umwe undi akagira ati iyi nta soni nta mbabazi ikigira Arena Josue bayo ahajisimu bafite icyo bahuriyeho bakaba n'inshuti magara ya Regisi uyobora RSSB ubwo murabyumva kandi ngo basuzugura ministre wa finance bamutera ubwoba undi ukurikiyeho akavuga ati agahumamunwa minekosa yakoze iki muri iri nyerezwa urubyiruko rwose badafite experience babonye aya mafaranga batenande ibimbona ari uguhimba kampani ese akazi kari gasigaye gakeneye akayabo ka miliyoni 19 covid yatumaze priorite ni ugutera ibyatsi muri golf why ese abakina golf ntiharimo inararibonye zajya inama RSSB yasimbujwe RDB gute habaye iki amafaranga ya pansiyo y'abanyarwanda ajyanwa muri business golf vision city yabaye ahawe nande bahawe nande uburenganzira nyakubahwa president dufashe minekosa na RSSB babazwe ibyaya makosa harimo guhimba RGC gukwepa procedure z'amasoko ikimenyane kwiha no gusesagura ibya rubanda kubeshya n'ibindi basubize golf course tourism RDB cyangwa ministeri ya siporo nyakubahwa kwiha isoko undi agakomeza ati none gamwa warenza hiki ariko nyine abaryo bazakomeza barye nta kundi ukurikiye hati umunyarwanda yaciye mugani ngo wow nibyo koko wow nange navuga nti wow nagaterera nzamba undi aragira ati aha CCD ni inyamwako proje zose yijanditsemo zirahomba reba nawe amazu yubatswe Nyagatare yarahombye amazu yubatswe Gacuriro yarahombye inyubako ndetse bubatse muri buri karere zarahombye andi mafaranga menshi bagiye baguriza ibigo bya leta cyangwa agatangwa nk'impano ntagarutse ifaranga byose byuzuyemo aho kugira ngo bihabwe ba nyirabyo babivunikiye birirwa basabiriza abana babo kandi birirwa basabiriza kandi abana babo barakoze imyaka irenga 30 ahubwo byabonye umunyutsi aho birirwa babivyinamo bajya muri za vacances burayi abandi bakagura inzu za USA mu gihe umusaza wayavunikiye afata amadolari 15 ku kwezi nyamara mpora mbivuga nidukomeza gutya aho tuzaba dutaniye n'ingoma ya Kinani tuzashobore tugihe ibigarasha nabyo bize byigeragereza naho ubundi dukabije kurengwa akanakaga undi nawe akaza akagira ati icyakora ndumiwe FSB ni ikigo cya leta yagize ibyishingiraho ibindi kigo cyitwa AGC hanyuma ngo icyo kigo kirigenga ntigikurikiza uburyo bwo gutanga amasoko ya leta ubuse koko utwo twatsi bateye nitwo kwatwaye miliyoni 11 z'amadolari mama we ubu aba basore ba AGC nta kibazo bafite muri iyi lockdown muzatumenyere bavuga mu bakomeye bahe kuko uko bigaragara ntabwo ari abana banyira matama na rugosero mbo ndi ukurikiyeho akavuga ati njye ndatabariza abaturage baturiye kiriya gishanga ababumbyi n'abahacururiza indabyo bamwe na bamwe bafite amafaranga y'ingurane abandi bari gusabwa kwimura ibintu byabo bahawe gusa itike yo kubigeza aho bazabereka ngo umujyi wa Kigali wabateganyirije harimo ruswa undi akagira ati nagaruzwe bareke kubakingira ikibaba ngo nuko ari abahungu b'ababosi n'imisanzu y'abaturage murajirisha mutya mu itangazamakuru mutanga ibisobanuro bidakwiye undi aragira ati iba byita dérober les pauvres pour nourrir les riches ibaze nawe ese ko ibintu nk'ibi bisaba kampani zifite experience y'imyaka myinshi nk'aba baje bati sinifuza ko amasoko yo mu Rwanda yakorwa n'abanyamahanga ariko mu gihe nta munyarwanda ubizi niko bigomba kugenda kugira ngo bidahombye amafaranga y'abaturage undi nawe akagira ati ndabona ari abana ba bene mwenyewe ntaho bahuriye natwe undi nawe akaza akagira ati ikibuga ntikirarangira kuko haracyabura imihanda ya kaburimbo ikizengurutse ese ko mwibagiwe ko kiri munsi ya SOS Kacyiru uyu munyamakuru yangiye iki kuhavuga muramuri kuba nayo ko ikibuga kitararangira ngo biracyakomeza undi nawe araza ati uziko njye niyo yaba ari amafaranga yanjye bwite cyangwa y'umuryango cyangwa ya koperative ntakora ikosa nk'iri ahubwo igitangaje RSSB ikihandagaza ngo AGC ni ikigo kigenga kandi ariyo yagishyizeho ikanatanga amafaranga ayo mafaranga si imigabane yacu none se ni gute mukwepa itegeko rigenga amasoko ya leta ahubwo itangazamakuru rizigukurikirana kandi ngo umugani ugana kariho nyakubahwa perezida dufashe umenye makuru nyayo kuko byaba bibabaje abanyarwanda kwiha kuya abandi bagasesagura n'inzara dufite ndetse na COVID-19 itatworoheye ndababaye cyane
arekeraho ngaho Chantal numba zihagije bo abantu bumvise barababaye cyane kubera ayo mafaranga basesaguye
cyane hari inkuru nyinshi cyane zibabaje bwana kabagema biteye agahinda kubona muri kubona ni uko rwose n'umuryango umwe na matuti n'abana babangaba agatsiko kagira gutya akagahereza amafaranga babahereza amafaranga bati simbizi nimba bayabahereje bavuga bati mukore iki cyangwa niba ari uburyo bwo kugira ngo bayanyereze no muri ubwo buryo bwose ariko birababaje biteye agahinda ikihutirwa n'iki mu Rwanda koko nuko umunyarwanda yakomeza akicwa n'inzara abaturage bashize barimo barapfira mu nzu ndi kubona message ndi kubona ubutumwa bw'insana bavuga bati aha naha abantu bari gupfa abana bamure gupfa kandi barapfira mu nzu aho badufungiranye ngo nitugume mu mazu n'utwo turyo twabo batubeshyeshya bataduha ngo tuze tugereho bwana kabagema n'ikibazo giteye inkeke reka nikwizimba mu magambo ngusize ijambo urakoze ngibyo ngaho
iyi nkuru ndayi mumbabare gato ndayishaka kwihuza n'indi nanone bijya gusa ni aho Kagame yagiye ngo mu nama yateguwe na Roni inama igamije kureba icyakorwa kugira ngo muri mu 2030 intego 17 zigamije iterambere rirambye zizabe zagezweho Kagame rero yagiye ahagarariye ariko ni inama yabereye nyine online yagiye mu ikoranabuhanga Kagame yagiye iyo nama yitumiwemo nk'umuntu uhagarariye Nepal muri Afrika noneho rero igitangaza niki Kagame yavuze ibintu bidahuye nibyo akora murabona ko aratanga iwe mu Rwanda baratanga miliyari 16 cyangwa miliyari 19 zo kubaka ikibuga cya golfe ariko ubuhinzi bakabugenera miliyari 122 kandi ubuhinzi mu Rwanda butunze abantu barenga 80% cyangwa se bakarugenera ziriya miliyari 122 bagenera ubuhinzi akaba ari agatatu n'ibice 77 by'ingengo y'imari y'umwaka ngo wumva ko ni ubuhinzi nta kintu Kagame kugenera ariko ubu ngubu rero muri inama we yagiye kuvuga ukuntu gahunda yo kuzahura ubuhinzi Kagame muri iyo nama ngo na uriya utegeka Oninera arimo ngo yasobanuye ko ubuhinzi ngo ari umusemburo uzafasha Afrika kwigobotora ingaruka za COVID-19 mwumve skandali zibera mu Rwanda ariko mwumve n'ibintu agiye kuvuga muri iyi nama ngo ubuhinzi ngo ni umusemburo ngo uzafasha Afrika kwigobotora ingaruka za COVID-19 akomeza avuga ko atiyumvisha impamvu ubuhinzi muri Afrika ubuhinzi buri inyuma kandi bukorwa n'abantu benshi kandi ngo muri Afrika hakaba hari n'ubutaka bwiza bwera mu ngamba Kagame yarondoye zikwiye gufatwa mu guteza imbere ubuhinzi yavuzemo kongera ishoramari ku buryo leta zo muri Afrika zashyiramo 10% by'ingengo y'imari ariko hejuru twabonye ko Kagame iwe ashyiramo angahe ashyiramo 3.77% ariko aravuga ati leta za Afrika zikwiye gushyira 10% by'ingengo y'imari bagiye kuyashyira mu buhinzi mbo ibyo ni 10% ni byaje mu masezerano ya Maputo abavuga ko ibihugu byose bifite ibibazo by'ibiribwa muri Afrika byagombye nibura gushora 10% by'ingengo y'imari mu buhinzi noneho ibindi Kagame aravuga ngo ibi byatuma ngo ibiribwa bya Afrika ngo ibiribwa Afrika itumiza mu mahanga bingana na miliyari 35 z'amadolari bigabanuka kuko ngo nta gikozwe ibiribwa bitumizwa mu mahanga Afrika itumiza mu mahanga ngo byazagera kuri miliyari 110 mu myaka 5 iri imbere iyi nkuru iyo mu gihe ko mu kwitari cya 25/7/2021 ariko murumva ko ari urwenya mudusubira inyuma mu Rwanda ikibazo cy'inzara cya inzara yabura gutera mu Rwanda gute namwe mwibaze inzara yabura gutera mu Rwanda gute abantu bakagwingira abantu bakarwara bwaki iki kibazo cyakemuka gite nako cyabura kuza mu Rwanda gute niba perezida wa Repubulika Paul Kagame yubaka ikibuga cya golfe kuri miliyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa miliyari 19 ubuhinzi akabugenera miliyari 122 kandi ari bwo butunze igihugu ukorwa n'abantu benje abantu barenga 18 kujana mumbe inzara se yabura gutera ite mumva ko ibyo akora mu Rwanda nibyo bavuga mu manama ni ibintu babitandukanye cyane bisa naho mbega arundi muntu cyangwa se niba yabyibagiwe ibyo akoriwe ni ibintu biteye isoni ariko urebye ibyo akora nibyo avuga mu agenda beshya abanyamahanga ngo akwiye gukora ibi ni ibintu biba biteye ubwoba reka ndekeraho ngaho ariko murabona ko ingi yini skandali ikomeye ubwo reka nje kwa Ntwari utange commentaire yawe wihuta na Mbaduko atange indi yihuta ijambo ryawe ni ijambo ni ryawe Ntwari
Ntwari yavuyeho
okay none waritanga wowe watange commentaire yawe
urakoze ya ara ko ushaka kubanza gushimangira ku bya iriya kibuga cya golf ni mu gihe etikete ya ikintu negatif kuko ni ikintu kiri importa mu bihugu moderne kuko nagira ngo babivuze ariko babivuze directement bavuze yuko kiriya kibuga cya golf cyari cyasanzwe kuko nanjye nkora Kigali cyari gihari nari nkizi indirectement tudabwo nakunda kujya no kuri SOS Village d'Enfant hari umuhungu w'insuti yanjye waharerewe twavanaga cyangwa twari tuziranye wari inshuti yanjye icya kabiri ni uko aho nakoraga hari abantu nahuraga n'abantu bambwira ko bajya gukina golf hari abagabo bakomeye banakize kuko benshi batahaga n'indege abo ku Gisenyi nabi Cyangugu bo bakambaza ngo wowe utahute banyishongeraho banseka bo noneho rero abambwiraga ko bajya gukina golf narabasekaga cyane babwiye nti mwa mugiye guta igihe golf wayikina gute ubwo ushobora no kubira ibyuya ushobora no kugira gute ningwa na basket ningwa na football ningwa na volleyball ningwa n'ikindi ibyo nari nzi bien sûr bati no wa muturage we ati kujya gukina golf no kujya gukora tugenda tugahura n'abantu bakomeye tukidetanda ati kandi tugakora networking ati business niko zitangira niko zikorwa niko umenya abantu mugahindura mugatandura na za carte de visite mukamenyana mukagira gute ati ni ibintu très important bari babitsimbaraho cyane bavuga ko nyine ari ngombwa ko bajya ariko bari abantu bikomerezwa kandi benshi bari barize no hanze ariko nge nari umwana cyane w'imyaka 18 noneho ikintu nshaka kuvuga ni uko hafi ibihugu byose ku isi bigira ikibuga cya golf buryo hafi ibihugu byose byo ku isi kimwe n'uko ibihugu byo ku isi byose bigira ikibuga cy'indege cyaba ari igihugu gikize kigira agahugu gatoya akabuga k'indege gato nako igihugu gikennye kigira akabuga k'indege gatoya urugero ni nko muri Malawi ikibuga cy'indege cyaho giteye agahinda ni gito cyane ni kibi kirashaje kimwe n'icya Rusaka nacyo nuko ariko iyo ugeze wenda nayo ubibona bitandukanye iyo ugeze Charles de Gaulle ubona bitandukanye Frankfurt ubona bitandukanye Heathrow ubona bitandukanye gutyo ariko igihugu cyose ku isi kigira ikibuga cy'indege na golf niko mbikeka ntabwo nabihamye ijana ku ijana ariko niko mbikeka kubera ko abo bagabo bo hejuru bakomeye bariya bategeka isi bagomba kugira aho bidetangira aho binanurira aho baganira aho bakorera ibyabo aho nyine nk'uko bavuga ati muri program abantu bazajya ntabwo pari hazari ko bavuga ko nyine bagomba kuzagera bakamubwa neza niko bimeze niko bigenda aho ngaho rero kaga ntabwo ari gukora exhibition kandi urete ko byaguye mu mazi akandi noneho navuga kuri iyi nkuru njye nta skandali ndi kubonamo yuko ngo tarifa ngo yanditse ko ngo abana bafashe umutungo w'igihugu bawupfusha ubusa ahangaha ndafite amakenga uti kubera iki sinzi niba muzi tarifa iyi ngiyi ikikora icyo ishinzwe ni rushyashya yo mu Cyongereza buri teka ubundi iba yandika iri guharabika RNC iri guharabika opposition iri guharabika bariya abayobozi bo mu Bugande n'abaturanyi n'abakibose n'ibindi byose ntiriwe mvuga buri wese uwo bijunditse wese baramurabika ikinyamakuru nicyo gishinzwe bikaba bitangaje ukuntu kijunditse abana bo mu gatsiko utigenda ubona gute rero njye mu bushobozi bwanjye bari kuyobya uburari ngasubira ku byo twari tumaze kuvuga bari kuyobya uburari yuko bafite ikibazo cya Rutesa Bagena Paul n'umukobwa we bababereye ibamba badatezuka bakabagira ikindi kibazo cya Pegasus nayo ya iri kugenda uko iminsi y'icumi niko biri kugenda biba grave biko tuzagenda tubona detail ku buryo rero bagomba kuyobya uburari kandi kage bimukomeranya niko abikora buri gihe ariko abantu b'abantuza niko bakuri gihe bo muri intelligence bakora deception buri gihe bagomba gukora ku buryo n'abanyapolitiki benshi barabikora yabonye hari scandale yaje bahita bazana akandi kantu ku televiziyo ikavuga ibindi abanyamakuru byabo byiza ntibivuge opposition wenda ikaba bivuga ibintu bigatambuka kimwe kikashira ikaba byiragiranye hanyuma akaza nawe yagira imana akaza haza corona yagira imana akaza imvura nyinshi ubwo akabaha ibiryo ikibazo kikaba kiraho kibagiranye asigaye akikomereza n'ibindi niko bimeze niko mbibona ntabwo rero ikinyamakuru cyo mu gatsiko rushyashya yatangira ikajya kwandika ku bana babo ku ntore zabo ntibishoboka aha ngaha harimo akabazo tuwenda tuzabibona mu minsi iri imbere ariko ntabwo bari kutubeshya ntabwo bazandika ku cyomoro ubu bazavuga ngo cyomoro ngo kuzi ibi ngo yambaye isaha y'ibihumbi 200 ntabyo bazandika tayifa rero umubwira ugiye kubona ukabona ibi kubyandika cyangwa anje agenda mu modoka y'ibihumbi 500 ntabyo bazandika ku buryo rero ibintu bakoze ni ukuturijisha ni ukuturangaza niko nabivuga noneho ngiye ku buhinzi rero nta byinshi nabivugaho nta n'ubwo wabivuze biriya Paul ya Kagame Paul yavuze mu muri Nepal niwe Nepal cyangwa ari perezida wa Nepal ibyo nanize no kubyumva ariko ntabwo nabyitayeho cyane kuko ibyo avuga ntabwo rero n'ibyo akora kandi kenshi cyane ibyo yavuze mu gitondo ntabwo ajya avuga nimugoroba ibyo yavuze icyumweru gishize ntabwo ajya avuga icyumweru ubwo rero ntabwo bitangaje icyo navuga ni uko ku buhinzi navuga ku butaka nahera ku butaka ubuhinzi ubutaka ubutaka rero barasore bakoze ku buryo basoresha abaturage amafaranga menshi kandi barabubambura barabukodesha ubu ngubu noneho batangiye kujya babugabira abakora lobbying ya Kagame ku buryo mu minsi iri imbere itari myinshi cyane mu myaka mike iri imbere ubutaka buzaba bwavuye mu maboko yaba bari hasanzwe mu gihugu cyangwa bari babufite bugiye mu bantu bakeya cyane bari bikomezwa ba Kagame n'inshuti ze n'abanyamahanga hanyuma abandi bari bacakara nk'uko n'ubundi bacakara bari muri Amerika bariya bakoraga amapamba muri South States cyangwa kera bacakara mbere y'uko Napoleon Bonaparte aza mbere y'uko batangira ubundi byari bikini by'abami n'ibikomagamo byabo n'abaprensa n'abakibose ariko umuturage nta jambo yari afite kera imyaka nka 1800 noneho bigenda biganisha ibyo niko mbibona noneho rero ku ikintu navuga ni uko mu mirebere yanjye ni uko Kagame adakunda ubuhinzi adakunda abahinzi wenda ararya cyangwa bivuyemo arabifata ariko ntabwo akunda abo bantu ntabwo abitaho nicyo gituma abihanabije ntoya we hari ibyo yikundira ibintu akunda nshobora kutondonderaho dukeya akunda ibigezweho akunda ICT akunda fiber optic akunda G5 smartphone marathon akunda kuvuga ngo homeschooling home office we nibyo barimo agakunda za drone agakunda kugira airport ngo igezweho cyane uretse ko ishobora kuhera munaniye kuyubaka agakunda biriya bya jumbo jet biriya bidege binini cyane Rwanda yashoboraga kubaho ariko ikagira indege ntoya oya bigomba kuba binini bidamaraye bitwara abantu 200 magana atatu wiwi nibyo binakunda ikindi navuga wenda urugero natanga ni uwareba ukuntu muri European Union amafaranga batanga mu buhinzi nibwo yamenya ko ubuhinzi menshi cyane ntabwo nayabara ntabwo ufite imibare ahangaha imbere yanjye ariko nzi ko aba ari menshi cyane uretse ko banavuga yuko ayo mafaranga bashyiramo ariyo yica ubuhinzi bwo muri Afurika kuko nk'ibi kugira ngo ibihingwa bijya gusa n'ibyo mu Burayi kugira ngo uzashobore kukivana muri Afurika ukize mu Burayi ntibishoboka kuko baba ari abanyamurayi baba bakigurije make cyane cyagiye hasi ariko ari subvencione barasubvenciona cyane bagakabya ubwo kaga we abyambura byose abikuramo mu Burayi ho batanga amafaranga menshi cyane ariko ku buryo mu Burayi bica nkana ubuhinzi bwo muri Afurika ariko ibyo n'ibindi usabwa ubutaha naba ndekereye aho ngaho ubuhinzi nta kintu nabivuga byinshi nk'uko gusa iriya leta yabikoze nkana n'utwo twari duhari ubwo basanzeho bahagwa abahinzi barabigabanyije nkana babishaka kandi niyo yayo muziko ibihingwa ngenga bukungu byose babitwaye babihoje babizi yabo kuko privatization yakozwe yose yakozwe yagiye mu mabako ya gatsiko ntabwo babikoze muri transparency ngo bavuge ngo bapigane noneho ufite amafaranga menshi ariko mu mucyo abijyane oya barabihoje barabyitwarira ubu ngubu rero abasigaye n'abacakara ubuhinzi nta kintu avugaho mu minsi iri imbere bizaba bitari byiza kuko abaturage bazaba barabambuye ndumva narekera aho ngaho urakoze
urakoze cyane reka tunyarutse tujye ku ngingo yacu ya nyuma hari inkuru ivuga ngo yo mu gihe ko bivuga yo kuri 27 kwa 7 ivuga ngo ibibazo bya politiki n'ubushake buke mu byadindije yubakwa ry'imihanda ya gare ya moshi mu karere ibibazo bya politiki n'ubushake buke mu byadindije yubakwa rya gare ya moshi ni ikintu bakunda kugarukaho cyane nagiye nkurikirana inkuru zabyo muri 2018 2019 2020 hari inkuru bagenda batambutsa ari ugasanga izo nkuru zisa umuntu yazirezima gute ni ukuvuga ngo ministre wa w'ibikorwa remezo waraza akavuga ati icyambere avuga ati inyigo yararangiye icya kabiri akavuga ati Uganda niyo ituma ibintu bitagenda neza niyo icu muhanda niyo ituma ibintu bitagenda neza icya gatatu akavuga bati ari amafaranga yo gutangiza gare ya moshi ni menshi turacyashakisha muri uko bakutanze conference de presse cyangwa bagiye mu nteko buri gihe buri mwaka kuva muri 2018 ni ibyo ngibyo bavuga inyigo yararangiye hari ibigo by'abaturanyi bituma bitagenda neza habaye blocage umushinga uradindira ubundi wenda uwo ni umuhoro wa ruguru umuhoro wo hagati kuva muri Tanzania uza mu Rwanda aho inyigo yararangiye ikibura ni amafaranga ntiturayabona nuko ni ibyo ngibyo bahora bavuga n'uyu munsi rero niko bimeze ukibaza rero ikintu kibura n'iki wa mugandi kibura n'iki niba bazi neza ko igihugu cy'abaturanyi gituma wenda cyabyononye byaba byaraturutse kuri nde ese bo nta kintu kibi bashobora kuba barakoze muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cyatumye wenda iyo mishinga itihuta ahangaha hari inkuru muri 2017 yasohotse muri Kigali Today ivuga ngo iyo nkuru yavugaga ukuri ikaba inkuru yavugaga ko hari kondisiyo nyinshi zituma iriya gare ya moshi itabaho baravugaga ngo u Rwanda ngo ruzongera ruzategereza gare ya moshi ngo imyaka yindi 13 babiheraga kuki muri iyo nkuru yo 2017 yo muri Kigali Today rero bavugaga ko kubaka gare ya moshi ari uruhererekane ni ukuvuga ngo gare ya moshi izava muri Kenya ikagera muri Uganda ikaza mu Rwanda Uganda ntabwo ishobora gutangira kubaka Kenya itararangiza kubaka agace kayo ndumva ngo Kenya igomba kubaka agace kayo kava ku cyambu kakaza kakagera kuri frontier y'u Uganda ku mupaka w'u Uganda noneho Uganda nabwo bukabona gutangira noneho ubugane nabwo bugakora agace kabwo kakaza kagera ku Rwanda ku mupaka none u Rwanda narwo rukabona gutangira ibyo bivuze rero ko ni kondisiyo ikomeye cyane kubera ko Uganda ntabwo ishobora gushyira igitutu kuri Kenya ngo niyubake agace kayo kari muri Kenya ntabwo byakunda kuko cyangwa se ngo u Rwanda rushyire igitutu ku Bugande cyangwa rushyira igitutu kuri Kenya ntabwo byakunda wumva ko hagomba kuba harimo ubwumvikane mu bihugu byombi ibi bihugu byose bigomba kuba byumvikana nta gihugu gifite gahunda yo kudindiza ibindi bigomba kuba bifite umubano mwiza wumva rero ko kugira ngo ibyo bizatungane nako igare ya moshi ishobora kugira ibibazo bikomeye bitewe n'umubano ibihugu bifitanye n'amikoro kandi kubera ko wowe ushobora kuba ufite amafaranga yo kubaka agace kawe wenda warabonye inguzanyo ariko ugomba kukubanziriza atarayabona donc ahangaho ni ikibazo gikomeye ariko kubera ko tuzi neza umubano wo muri biriya bihugu bigaragara impamvu nyine iriya gare ya moshi itigeze yubakwa no kubera ko buri wese agomba kubaka agace ke igihugu buri cyose kigomba kubanza kubaka agace kacyo kugira ngo igikurikira nacyo gitangire kubaka kandi ntabwo wahatira igihugu cy'igituranyi ngo ubaka vuba vuba nange gare ya moshi ndakeneye tangira wubake iwawe ntabwo byakunda no muri Tanzania nuko bimeze kugira ngo Rwanda rutangire kubaka agace karwo nuko Tanzania yubaka agace ka ikakarangiza ikaze kageza kuri frontier y'u Rwanda no Rwanda rwokana ukabona gutangira kuko nabo wakubaka utazi neza niba uko kubanziriza azubaka azubaka rya resa azubaka azashya yubake ntago wabimenye urumva ko ni harimo condition ikomeye cyane ikindi rero bavuga muri izi nkuru z'igihora kigaruka nuko nambe babwiye ni ukuvuga ngo Rwanda rukeneye miliyari imwe na miliyoni 300 z'amadolari kugira ngo zubake agace ko mu Rwanda wenda kava ku Bugande kaza Kigali cyangwa se kava Tanzania kaza Kigali ariko ayo mafaranga ngo ntayo bafite buri mwaka kuva muri 2018 bahora babivuga bati amafaranga ntayo dufite mu isanduku turacyayashakisha turashaka kuyaduha ahubwo ikibazo aho bigeze ahangaha kuko mu bizi Rwanda imyenda igeze kuri 81% by'umusaruro mbumbe ni imyenda byinshi cyane ndumva na n'imyenda bitoya kuyibona batakipfa kuyibona cyane muzi neza ko FM ngo isigaye bagenzura imyenda yo bayikontrola uzabaha miliyari imwe y'amadolari na miliyoni 300 y'amadolari y'umwenda ninde kandi bafite imyenda igeze hariya ni ikibazo gikomeye cyane ariko urumva ko amahirwe kugira ngo bira bintu bizarangire surutu ukurikije umubano mubi Rwanda rufitanye na biriya bigo by'ibituranyi hiyongera bicyo kibazo cy'amikoro aka kibazo cy'amikoro cyo wenda bashobora kuvugana bakagikemura aka kibazo cy'umubano mubi ashobora kuba icyo gikidindiza cyane uriya mushinga wa gari ya moshi ni ikibazo cy'amikoro evidama ahubwo umuntu akibaza nanone ko u Rwanda rukeneye gari ya moshi kandi bavuga ati wenda igihugu cy'abaturanyi cy'Uganda ntabwo gishyiramo imbaraga ntabwo kibishishikariye baravuga ngo ni impamvu za politike ni iki byose niko bahora bavuga ngo bakoze iki kugira ngo umubano w'u Rwanda n'Ubugande ube mwiza noneho kugira ngo uwo mushinga ube watangira ikintu bakoze ni igihe se bakoze ibintu byiza babikorera Ubugande kugira ngo umubano ube mwiza cyangwa se umubano wagiye urushaho kuba mubi kubera nyine ibyo bagiye bakorera Ubugande ahangaha hari icyo kibazo umuntu yakubaza reka ndekere aho ngaho mbaduko nawe utange igitekerezo cyawe turangize ijambo ni rya mbaduko
urakoze Cedric yagarutse barashaka kuvuga ku ngingo tugeze ku
yingiye
yes yego
yes Cedric wa tangi tekezo cyawe ingingo turiho ni yanyuma warangizwa na Cedric tukajya kwa mbaduko ijambo ni ryawe Cedric
urakoze abanyarwanda mbasabye imbabazi na yingiza akantu ka emergency ariko ndagarutse icyo nashaka gusobanurira ndabivuga vuba cyane bihuye n'ibya gari ya moshi n'ibiki byose ubundi igihugu nk'icyacu iyo ufite urubyiruko ari tufite imana ko urubyiruko arwo rwinshi mu banyarwanda bivuga iki niko amafaranga menshi tugomba kuyashyira muri industry muri mu bintu by'inganda na ushaka gukora gari ya moshi udafite ibintu by'inganda abantu bari gukina tennis abanyarwanda bari kwicwa n'inzara bari kwicwa n'ibyo bintu byose biri ngombwa ko tugira leta n'ibintu by'inguzanyo nako bizahagarika kubera ko leta y'u Rwanda yirirwa yohereza abasirikare mu gikorwa mu mahanga ariko kandi maze n'imyaka myinshi ndi kwiragiye mbabwira ko igituma u Rwanda rushobora kumvisha ko batera imbere kubera ko amafaranga menshi ari inguzanyo na debt kandi na dogiteri nibagize izina rye
Himbara
murakoze yarabivuze ejo bundi niko bimeze ariko inguzanyo na kibi en soi tutse ni inguzanyo ngo tufate inguzanyo tuyishyire mu nyubako remezo twubake inganda twubake imihanda twubake dukore reform mu kuntu abantu aho abanyarwanda baba cyane cyane aho abantu babayeho nabi nihabe i Kigali aho Kagame aba gusa ariko no mu bituranye n'ahandi hose twubake amashuri twubake tugomba gushyira amafaranga he mu bantu b'abajene tugomba gushyira mu bintu byo kwiga ngo bashobore kwiga bazane amafaranga mu gihugu nabo tugomba gushyira amafaranga ariko amafaranga agiye akajya muri Crystal Venture akagenda mu kuyapfusha ubusa akagenda mu magolf abanyarwanda bicwa n'inzara ntacyo biba bitumariye tugomba gukora reform agraire tugomba kuvimba himba yabivuze neza na kurwanya ubwigizi urugira ekonomi tugomba gufata amafaranga tukareka ibiro by'icyayi n'ikawa si byo dukora ahubwo ubuhinzi bushinzwe mu gushaka kugaburira abanyarwanda n'abanyarwandakazi tugomba gufata
ikonomi y'Urwanda tukongera tukagira ikonomi koko ikonomi ishinzwe kuki muri export ubu ngubu dufite ubundi byinshi n'ibiribwa cyangwa ibiribwa biva hanze kandi twirirwa turwana n'abanyamahanga ubundi Urwanda rwagombye kuba igihugu kishoboye mu biribwa ariko ngo tubigireho reform ya mbere ni muri industry ariko ibyo ngibyo ngo bishobore gukorwa niko abanyarwanda hamwe tugomba guhindura politiki y'igihugu cyacu kuko buri wese aho guhaguruka akarwana cyangwa tuzakomeza kwicwa n'inzara igari ya moshi kuvuga ibintu bya gari ya moshi rwose no kwitigita nacyo byatumarira tugomba kuvuga ibintu bya industry ubufasha bw'ubushinwa par exemple ugasa gukureba nk'ubushinwa ubushinwa urebye nka tonaje nk'ibyuma byose bikorwa ku isi ni kuvuga ibyuma just le fer mu gifaransa iron ikorwa ku isi yose 70% y'ibyuma just le fer just iyo produit yonyine ikorwa mu buryo buriyendisikeri ku isi yose ikorwa mu bushinwa pourcentage ya fer ikorwa nko muri Afurika gusa mu karere kacu kuko dufite pourcentage rwose tuvuga ngo ukareka turwane ngo pourcentage nini y'ibyo ngibyo bivuye mu Rwanda biva mu Rwanda ni nk'ibyo ngibyo niho ubona ingufu iyo igihugu gifite jeunesse gifite urubyiruko nk'urwo rufite mu Rwanda barufata bakabushya mu nganda murakoze
urakoze cyane Cedric kuba waje mu kiganiro turagushimye cyane reka njye kwamba dukoma dukoresha amani ryawe
murakoze nizeye ko muri kunyumva
turakumva
ya kariyamoshi tumaze kuyivuga kuri radio hano nk'inshuro sinazibara ya kariyamoshi ni ikintu cyiza ni nziza ubu ngubu bigezweho cyane cyane mu Burayi kubera ko bigaragara ko ibihe byahindutse ubu ngubu isi yarashyushye dusigaye tugera muri temperature muri za 40 ubundi byarabaga 30 urabona iriya myuzure iri kuza iriya yabaye mu Budage mu Bubiligi n'ahandi hose nyamuna hano muri Autriche all west yarabaye uretse kwitahitanya abantu ariko yangije byinshi cyane bo muri makeya rero environnement yarazambye cyane cyane mu kirere ubu rero bikaba igezweho ari uko byanze bikunze bari gushaka guhindura bakava ku mihanda bakava ku makamyo ariya anywa amazutu noneho bakabishyira ku marayi bakabishyira muri gari ya moshi gusa gari ya moshi nayo ifite defo ntabwo igera hose naho ntuye zihari n'izo ampereri yashyizeho ampereri umwami w'abami agomba kuba ashize imyaka irenga 100 nta zindi ntuza bagiye bakora bagiye bubaka urumva rero ubu niho bagiye guhindura bakaba muri bitesi ya gatatu bakagera mu ya gatanu bahindura noneho bakaba ku buryo kugira ngo abantu bave ku modoka kuko hari nk'abakozi bavuga bati njyewe nkundwe n'imodoka ubu rero bari kureba ukuntu babihindura noneho aho kugira ngo mubwire ngo nafate imodoka elegitirike kane atazi naho azajya kuyisharijira ahubwo barebe ukuntu nyine izo za gari ya moshi ziboneka zikaba nyinshi na frekansa zikiyongera muri makeya zigezweho cyane cyane mu Burayi ndakeka na biriya perezida wa Amerika yavuze urabona ko afite imishinga ikomeye cyane itwara amabiliyoni n'amabiliyoni ndakeka nabyo birimo yo kuzarenovora infrastructure ariko cyane cyane amarayi n'ibiki byose n'ibiriya byose byana na gari ya moshi hanyuma gari ya moshi rero ni ikintu gihenda narabivuze ndabisubiramo nzongera mbivuge mpaka banyomoza bagera gute mutanabyemera ariko nikwemeza uko gari ya moshi ndakeka nyizi neza kamemo gari ya moshi irahenda kuyubaka cyo ni kimwe kubaka aho amarayi azaca birahenda kugura amarayi birahenda kuyaronuvora birahenda abasaza rwose agasaza no suruma zana ingese ariko aragiyeho agashonga agashira kubera ko ibitunguza bicaho kiba kiremereye amatoni n'amatoni ibyo bigasaza rero bakazihindura kuzihindura nabyo birahenda ikindi bibaza mendevre karifiye icyo ni ikintu gikomeye n'umusore mu Bushinwa baraza batwubakira ntibarangiza bigendere no mukeneye abakozi karifiye kuyisigasira kuyisana ku asenisoma kuyitunganya serivisi abantu bakora noneho niba ziri gukora tuvuge ko zigenda zavagwa n'ibyose ababikoramo ababitwara ababirepara mukagira ikenera byose ariko byumvikana ko ari iz'amashanyarazi kuko ugiye kuzaniza izigenda n'amazutu n'ibyo nta kigenda amashanyarazi ugomba kuvita amashanyarazi menshi akomeye ahoraho ibyo nabyo birahenze birakenewe mu Rwanda sinzi ko tubifite iyo birirwa baririmba rero ngo gari ya moshi ngo byatewe ngo na Tanzania cyangwa na Uganda bababeshye icyambere none gikenewe muri gari ya moshi cyangwa mu bintu cyane cyane bizu technology moderne hakeneye we ubwumvikane ubwubahane na confiance ijana ku ijana donc byagombye kuba bimeze Kenya Uganda Tanzania Rwanda Burundi byagombye kuba bimeze nkaho ari igihugu kimwe bafite intere zimwe bafite bakundana kurusha abavandimwe bubahana batajyajyana batabeshyana batanekana badategana ambusha batagira gute none se niba kaga yarayoboye East African Community imyaka ibiri ntatumize inama ntagire gute ntanavuge nta nibi yarangiza akavuga ngo gari ya moshi ko zizaza gute amatati barafitanye n'u Burundi barumva bizagenda gute ubundi normal umwe u Rwanda n'u Burundi bwashobora kwishyira hamwe bukamera nk'impanga n'ubundi bari impanga ariko beta fojimo bakishyira hamwe bakikorera ka gari ya moshi kabo kabahuza Bujumbura Kigali none ibyo bindi bikazaza nyuma bakanerekana ko bishyize hamwe ko n'ubwo ari dutoya ariko dushobora gukorana iyo gari ya moshi ariko ushobora kubaho ikagenda ikagera Kigali ikagera Bujumbura ariko ikagaruka ikagenda ifumsa imwe igenda indi iri bagaza gahurira mu nzira zigahura za butare nayo hose ariko zikaba zikora ibyo byari gushoboka iyo bagira ubushake bakareka kwitwaza Tanzania bakareka kwitwaza ni noneho wenda iyo kubera ko ngo bashaka kuvanga ibintu Dar es Salaam na Mombasa okay nabyo noneho bakabitangira gahuru gabo ariko ibyo ngibyo ni dependant bien sûr u Rwanda niko gwanga ubyo gupfukama ukabwira ibyo bihugu yuko ubishaka rukikana n'ubushake nuko bwabonye nyine investissement ariko ubundi investissement bagombye kubishakira nanone hamwe bose bose icyarimwe hamwe ikintu nanone ngomba kunyomoza ni kuvuga ngo iyo Kenya yubatse ngo Tanzania ikubaka ngo Uganda ikubaka u Rwanda ngo ugomba gutegereza ko barangiza ntabwo ari byo ari ahantu bafite ubushake bafite ubushobozi bafite amafaranga bafite na ya confiance nahoze mvuga politiki niyo yayo birashoboka ko hariya isaka bari kubaka cyangwa za rufungo bari kubaka cyangwa hirya muri Tanzania no mu Rwanda bagatangira kubaka bashaka bagahera Kigali bakagira gute bagahurira ku rusumo bagahurira na tekwe rikoma irashoboka ikibazo kibura ni ubushake bwa politiki na no kugenda bahinduka nk'ikirere kimwe cyo mu kwa kane nka metabo yo mu kwa kane niho bipfira naho ubundi byashoboka nuko nabivuze byagombye kuba ariko igihugu kimwe bafite intumbero imwe bemera kuzapartaja ibyago n'ibyiza birimo n'inyungu zirimo kandi ibintu a long term imyaka 20 imyaka 50 imyaka 100 banavuga yuko nyine bizaba igihugu kimwe muri nibyo bari bagamije bavuga ngo u Rwanda rujya kwibyongeza byose ariko igihe ibyo bintu bitarashoboka bitarakorwa igihe u Rwanda rutumvikana n'u Burundi u Rwanda rukajya gushotora noneho Uganda ejo bundi hapfuye abaperezida babiri tutazi uko bapfuye bari abasore bameze neza bagenda bagira gute bahagaze neza ku buryo umuntu wese akibaza ndibaza bishwe n'iki marizo kambwira ngo gari ya moshi ntizabaho ni nk'amahembe y'imbwa ntabwo izaboneka hariya muri kariya karere etandone ko no mu Rwanda ari imisozi urugero simple TGV ituruka i Hamburu ije hano i Vienne iri mu Budage igenda muri 30 km arera itangiye kugera i Salzburg ihita kugenda muri 200 igera i Vienne wenda igendera muri saa nk'ane saa kumi kubera ko ari mu misozi u Rwanda se ya misozi yaho ingana kuriya ibiraro bazashobora kubyubona kubyubaka n'inkangu zaho ngo gari ya moshi ntabwo ari umukino ntabwo ari kimwe na Rwanda Air Rwanda yoroshye kuyikora uragenda bagakupa biriya bidege n'ibyose hasigaye mukazishyura uko muzashaka kose nako ni rizingi biroroshye cyane gukora kompanyi y'indege ariko gukora kompanyi ya gari ya moshi ushobora gutangira gusiza ukazarinda usaza utaranarangiza no gusiza gari ya moshi ni ikintu gihenze kubona biriya biti bashyiraho cyangwa ababeto bashyiraho na gravier bashyiramo kuyantrotona ku amaraje hanyuma amavayishe sinzi uko bagita mu Kinyarwanda ariko natanga urugero ngo vayishe icyo ari cyo urebe gari ya moshi turutse mu rugero iturutse kuri Pwaruru cyangwa hariya mu Kigali ishaka kujya mu Ruhengeri indi ishaka kujya Gitarama none ugomba ugomba hari ikintu ugomba kugukatisha iki kitamukira urabona nk'ifi iri koga ukuntu ibi iri gukata agosha droit ugomba kubihindura ibyo ni manuel ubu byose modele ni automatique ibyo nabyo birahenda kubi kandi birasaza kuko bikora cyane ugomba guhindura igihe kuko ibiri kuyirari imwe irashaka kujya ibyumba cyangwa Ruhengeri indi irashaka kujya Gitarama cyangwa za Butare ugomba rero guhindura ibyo byuma birahenda kandi birasaza kandi iyo ukoze nabi nubwo ujya kumva ukumva ngo impanuka yabaye naha no mu Burayi hano ibijya biba buri gihe bakavuga ngo ubye ni amakosa n'abiri ni kenshi na kenshi bavuga ngo ni umuntu warangaye ntabwo ari donc haba bien mais je te fais zagen ou da mécanique te fais zagen ariko kenshi na kenshi bari umuntu warangaye cyangwa ari muntu cyangwa ari baga cyangwa ari kure kuri telefone runaka ntiyite kuri za sinyuzi bazihari ibyo bintu byose rero bibaza abantu babyize bibaza ubushake bibaza kw'imbaraga zose zishoboka ziri positive bazashyira hamwe mu Rwanda ntabwo hari rero tureka tukabya no kugira ngo tutari hari niba barabiwe bafite ubushake baba barakoze agatoronso gatoya Kigali Bujumbura murakoze numva aricyo narangirizaho gari ya moshi izaza ariko izaza kagata kiriho naje kuva muri imyaka ya 2050 cyangwa 2030 ntabwo nyaga ko zaba zifite imbaraga zo kubaka gari ya moshi yaba bifite imbaraga yabikoze kera kuko yabivuze hashize imyaka 20 ashyizemo n'imbaraga zo kubikora ntabyakoze nta na priority yabihaye nta n'ubushake ntabwo navuga ngo yaragerageje biramunanira oya nta yari kubikora ukundi yabashaka gari ya moshi gusa bagira ngo barangaze abantu bavuge ko bari gukora ibintu kuko abanyapolitiki kenshi niko bakora ariko bagira ngo bibeshyere abaturage babizeza ibintu bitazashoboka bitazabaho kandi amafaranga na menshi niyo yayo ntawe uzapfa kuyaguha ku musa ibyo birumvikana ni menshi kandi ntabwo bazabaye n'amadevize ikindi abashinwa babyubaka nabo ntabwo boroshye nabo bashaka kuba super power nabo bafite izindi ntere zindi ariko ibyo ni ibindi bindi tujya tubyihorera muri make nubwo aricyo nabivugaho ntawe ushaka guca intege bizubakwa ariko tugomba kumenya ko ari ukwiyuha icyuya ntabwo ari ukuza gusa ngo bazaba tuduterekaho ngo gari ya moshi ibi n'ibi kandi na zira ndege uko iminsi igenda yicuma niko muzamureba ukuntu nazo zizagenda zitugora zatugora byanze bikunze antropie ibiki kugira gute no kuzigurisha ukabura n'uzigurira aho kuziparikinga kuzigira gute byinshi birebire nazo muzamureba mu minsi iri imbere uko iminsi igenda yicuma niko bigenda utubazo zizagenda tugaragara kimwe no kwishyura iriya myenda na za entere n'ibindi byose ariko peu importe ni igihugu cyacu turagikunda hanyuma kandi tukaba twifuza ko kizamererwa neza tuzakizahura cyangwa abana b'u Rwanda bazakikorera kuri cyacu kandi iyo wabyaye umwana ugomba kumurera niko bimeze nuko biteye rero nkaba numva ari uko aricyo nabivugaho asigaye nkaba nashimira mwe twabanye cyane cyane we umuyobozi w'ikiganiro na Cedric twari kumwe n'abaduteze amatwi banabwira ngo nakagaruka ababwira ngo mugire ibihe byiza nawe utaha
urakoze cyane mbaduko ndagushimiye cyane na Cedric mwabaje kuza mu kiganiro ndangiza navuga ko hari akantu wari wavuze uti ibihugu byose bigira gorufe nk'uko bigira ikibuga cy'indege ariko aha ngaha gusa ntabwo ari njye ntawe urwanya sindwanya gorufe soroma mu ntekereza ko ibintu nka biriya by'amahoteli ibyo bibuga bya gorufe akenshi byaba byiza bashatse bashyiramo n'amamiliyari 190 ibyo ntacyo bitwaye ariko ntabe ari leta ibishyiramo wenda bikakurwa n'abantu prive kuko leta mu buryo bwa politike kujya gusobanurira abaturage ngo watanze wakoresheje amafaranga ikibuga cya gorufe wagikoresheje amafaranga ajya kungana nayo washyize muri bije y'ubuhinzi ibyo ntabwo abisobanura mu buryo bwa politiki ntabwo ibintu bisobanuka ibyo wabireka bigakorwa n'abaprive akaba aribo bashyiramo amafaranga uko babishaka ariko ntekereza ko leta kujya gushora amafaranga mu bintu nka biriya kandi ishyiramo amafaranga imisoro y'abaturage cyane cyane ko mu Rwanda baranashyiramo n'amafaranga za pansiyo z'abaturage ntabwo biteye isoni kubona umuntu ubu ngubu uko bihagaze hari ikiganiro twigeze gukora tuvuga tuti umuntu ufata pansiyo y'ukwezi kera mu minsi ishize bavuga ngo
pansiyo y'ukwezi yaguraga umufuka w'amakara. None ubu ngubu abantu bafata pansiyo barafata pansiyo y'ukwezi yagura gusa imifuka ibiri y'amakara. Ubu nta gumva ko ari ibintu bitumvikana mu buryo bwa politike kujya kubwira abo bantu uha pansiyo ingana n'imifuka ibiri y'amakara ikavuga ngo amafaranga mwizigamiye ari muri kiriya kigega nafashe miliyari 16 njya kuyakoresha ikibuga cya Gulf. Urumva mu buryo bwa politiki urumva abantu kubisobanura ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bitoroshye kubisobanura. Cyakora cyo abantu baba privé ba mu bigenga bafite imari zabo bakabikora byo ntacyo bitwaye rwose, ariko kujya ngo leta itanga amafaranga nakuriya n'ibibazo biri mu Rwanda uzi abantu batagira udupfukamunwa, batagira isabune, abana batagira ibitabo, abana batanu bafatanye igitabo kimwe, ugatanga amafaranga angana kuriya ku kibuga cya Gulf, ntabwo ari ibintu mu buryo bwa politiki ntabwo ari bubasha gusobanura. Mbo ikindi kuri ingingo ya nyuma nuko iriya ingingo ya gari ya moshi bavuga ngo ushake buke n'ibazo bya politiki ari byo bituma ituzura itubakwa, nuko bagiye batangaza muri inkuru yasohotse ndumva ejo hashize batangaza ngo amabwiriza ngo kuri umushoferi wa utwara gari ya moshi agomba kuba yitwaye abapolisi, ibintu by'umutekano, ibintu nk'ibyo ngibyo. Babivuze rero abantu batangira kuvuga ati kwa tugize ngo gari ya moshi yahageze, none se batangiye kuzana amabwiriza ku umushoferi agomba kwitwara, uko abagenzi bagomba kwitwara gari ya moshi itaranahagera itaranatangira, bati muradushituye rwose. Twari tugize ngo bamwe bavuga bati muradushituye, twari tugize ngo noneho yahageze. Mureka ndekere aho ngaho rero, Banyarwanda, Banyarwandakazi mwadukurikiye mwese, mwese turabashimye. Serge na Chantal mwadufashe kubanga ibyuma, turabashimye cyane. Namwe Mbaduko na Cedric mwadufashe mu kiganiro, mwakoze cyane, turabashimye. Twatwizera ko ndu butana bwo muzabona kanya mukanyaruka. Ubundi rero mwese mwese mugira amahoro y'Imana. Ikigano cyacu twaberetse ko rwose mu Rwanda harimo gusesagura mu buryo buteye ubwoba. Ibi bintu nibyo guhagurukirwa, kubera ko nitugumya kurebera hazagira igihe amadeni bire uko basahura niko basigamo icyuho mu isanduku ya leta. Ari amadeni bafata mbabwiza kuri abanyarwanda nibo bazayishyura. Ejo muzabona abantu batakibasha guhemba imishahara yabo, abantu batakibona umuti kubera ko amafaranga yashize mu kigega, muzabibona ejo bundi. Rero abantu nibagire vuba vuba, birwaneho ubutegetsi bibavane, bashyireho ubutegetsi bwiza, kuko nibatinda gatoya Kagame azadusigira, azaturaga amadeni tutazabasha kwikorera, n'abana bacu n'abuzukuru bacu tutazabasha kwikorera, azadusigira amadeni ateye ubwoba. Reka ndekere aho ngaho rero, mugire ibihe byiza. Imana mwese bahire. Turabakunda cyane kuri Radio Itahuka n'Abajyemi Eduwari bategura iki kiganiro cy'imibereho mu baturage, akanakibagezaho. Mugire amahoro y'Imana. Imana ibane namwe.
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwa gahindura kinyi ibiganiro, nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Ni demokrasi, ikan evitan.